kumbuka hizo enzi za tene. Katotoka 5 nilikuwa na baki peke, tukicheza game za kugoza pekele. White cup, balozi na zingine zingine. Game hash na rules, hakuna pixels. Kumesota kwa hijen, weni disgrace. Nili realize, kabla nianze kusirens. Shopkeeper ndo ni dishi, lazima ni mpine. Mother ni msike, jani joni massive. In Japan, tambu wala wama, down to details. Na bonga na mirror, accurate image. Kasi mimi na wewe, na ni mungine. Kenya niko na ini imani.
I heard this, I was elevated. Anambo, what up? And that's just the pain in my voice. Let's go. The projects that I'm from don't give you second chances. And father died before I can even get the answers. That's about the same time I met with Francis. The other day I told mama to come and bless the mansion. Dushai kosa na kalala chini. Mata ko stress taki shindo watu iwa tala nini. Swala mjini likuwa sifike miaka salasini. Salakini Belisia nezafanya ala nini. Sajaki piga tiki ni sure bet. Stars link but throw chafu ni poor net. Form 4 drop out na credentials akua lek. Sijaifura kichwa to my peers mikuwa mles. Got close friends bado wame cheesy madre. And cousins who don't even like me sabu mziki na pay. They're waiting for my downfall but just believe when I say that I forget. Give them juku shikilia beef in a drain. Mepitia from kibao zangori. Na testa kunipia mental challenge. Kuchesi dream ni risk. Remember tukitingwa central pale. Izi ndo lessons imenipia qualities za kuwa gentle parent. Tu ata before ni jenge nilijishikia rental current. Throw shit to the OG to offend me I pity. Niko na influence ime spread kushinda Gen Z's kwa city. Mtando imenilea and so gently I treat it. Sala revenge mashida kije na LCY kiki. I bought a car for my mom no lisema UMC high lipi. Kichele ndo luga na bronga nkorada Bentley na Fiji. And just before I forget, fuck up my MP one Tishi. And big up Miss Kanambo cause evidently she keeps it real.